na na na. Flow now on this one. Alongside this up a fender.
Yeah, planning.
Gia yingiza wazima nyokuzikuba nezinoga amazima wankuba biri nendo kabye biflo naze wanchu sa
kulula pona
speedy controller
walampana nyo hapo yonge mbuka sipidi speedy controller
ama kona gia lele nyo linya kukucha wakazi ni mamu kwa nondalu nyo. Ni mambo kwa nani?